Special request to all the girls from North, South, East and West.
For
the panel,
look good
and you know you have to God bless. Brock White!
Yeah, bless
it. Bad man.
Medicine.
All the girls.
This gang.
Medicine selector.
All the girls.
Me na nusha kete umeni weza. Akiba ya upendo na wekeza. Napendo kiwa tungi unachombeza. Macho yako mlenda unalegeza.
Unazidi kuwa mpole.
Amina.
Nashinda miku jitamu wanaona mina kama meni roka.
Amina.
Zura sifa zako nona mina ipo siku tantoroka.
Amina.
Mina pata burudani kila muda mina napoga.
Amina.
Kutaja jina lako mina wangu sitochoka. Mina penda jinsi unavyonesa. Unayumba kushoto kulia. Sia za mapenzi unanyonyesha. Ukilewa mi unanivutia.
Bona wana nyamelea what's happen. Wakija tena baby girl what happen. Remember where una belong na mesen. Wakati shata mawa change location.
Mwede na kumiliki bad man. Kimesha niko fiti sinathiki boss man. Kisa sina mwembe wakajua dead man. Kumbe bado nipo minaishi duni.
Ulala baby girl nacha pressure. Ulala ya mesha tunatesa. Ulala njo tujenge combination. Goodbye Babylon goodbye.
Amina.
Nashinda miku jitamu wanaona mina kama meni roka.
Amina.
Mozura sifa zako nona mina ipo siku tantoroka.
Amina.
Mina pata burudani kila muda mina unapooga.
Amina.
Kotaja jina lako mina wangu sitochoka.
Mwajwe na kumiliki bad man. Kimesha ni kufiti sinathiki boss man. Kisa sina mwembe wakajua dead man. Kumbe bado nipo mina ishi dunian.
TS gang.
Ninga ninga. Shoot the boy from the PSA. Manson.
Amina.
Nashinda miku jitamu wanaona mina kama meni roga.
Amina.
Zura sifa zako nona mina ipo siku tantoroka.
Amina.
Mina pata burudani kila muda mina unapooga.
Amina.
Kutaja jina lako mina wangu sitochoka.
Nashinda miku jitamu wanaona mina kama meni roga.
Zura sifa zako nona mina ipo siku tantoroka. Mina pata burudani kila muda mina unapooga.
Taja jina lako mina wangu sijochoka.